Ngokwemvama ukukhula sikumatanisa nokuzuza ubuhlakani empilweni. Hlehlehle ngiqonda ukuthi ilokho bekumele kwenzeke. Kodwa kukho la khona isikali esicacile sisinikwa khona esingeminyaka yomuntu nenhlakanipho. Kumbe singathi age versus wisdom. Angikubingelele, ngikwamukele futhi engosini efresh. Ngingusibalo Phithingema, ngumlomo kaBenedict Diamet weChristian Networks. Kuyinto eyodwa ukwazi izinto eziningi kuba nolwazi. Kona kuyinto ehlukile ngamalengiso ngokwakho ukwazi ukuthi wenzeni ngalolo lwazi. Ungaba umuntu okhaliphile kothola ukuthi uyashode kwazini ukuyibamba uma usunyukela ushukela. Ungaba unobuhlakani kakhulu kodwa still itholakala ukuthi uyehluleka ukuqaphela imizwa yezinhliziyo zabantu. Ushode ngokuba neso amen ulethe sihe la sidingeke khona. Ngakho nanku umbuzo. Mina nawe singakhula kanjani enhlakanipheni? Into le esimele sonke kuyibuza yona ngoba akekho noyedwa kuthina osethe qinqo phezulu. Akekho sefikile kwele nyoni. Kubuka sengathi njengezinto zonke inhlakanipho yakheka ngesikhathi umuntu ebhekene nokwenzeka kwezinto empilweni kumbe through experience. Nansi la ikhona. EkaJakobe 3 verse 13. Ngubani ohlaniphileyo nowaziyo phakathi kweni na? Makakhombise ngenkambo enhle imisebenzi yakhe ngoba umnene bokuhlakanipha. Inhlakanipho nokuqonda kubuka sengathi kuyimsipha ongaba kithi ukuthi siyanyakaza noma cha. Amandla ento engagcina ibantekenteke noma iqine ibe namandla. Singaba abahlaniphile ndlelani sikwazi futhi ukuba noqonda ngokuphila ngendlela right usuku nosuku futhi sikwenze lokhu ngokungayikhukhumezi ngakho ngokungabheka kushale ihlombe kodwa ngentobeko igxadi negxadi sibe ngabantu abenza okuhle njengamanje empilweni yakho kubani odinga ukuthi umenze lokuhle. Ngubani odinga nje izibele ezilula ezicacile kumbe izwi loqiniswa words of affirmation kumbe odinga isandla namhlanje khona la khona manje hlabo sam uma sithoba sezokuhle kubo sikhathi sinye sizobe sikhula enhlakaniphweni elo kanyizwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Angiphinde, 067-706-0077.